Mwaramutse neza dususuruke.
Nitwa Mugabe Jiliberi, abantuye mu karere ka Kayonza, murenge wa Nyamirama, kagari ka Musumbu, mudugudu wa Nyagasamba, ari naho nkora kuri kigo cya Jesse Nyagasamba. Nabanza gusuhuza ababyeyi banjye bari mu gihugu cya Uganda, mu karere ka Kibari, mama na papa n'umuryango wose. Basuhuza abana twiganye kuri groupe scolaire Remera Rukoma, promosiyo ya 2010 bose, harimo Kanakuze Valensi, Karera William Kennedy, Wihanganye Jit. Basuhuza abana twiganye muri kaminuza umwaka wa 2014. Basuhuza abo dukorana hano, harimo ba Kazungu, ba Nepo n'abandi bose dukorana hano ku kigo cya GS Nyagasambu. Basuhuza mushiki wanjye uri n'umugabo wiwe utuye ahantu bita Nyabubare Nasho mu murenge wa Mpanga. Basuhuza n'undi mukobwa bita Tuyishimire Christine. Abatura indirimbo bita Dontino Disambare ya Enrique Grizia. Murakoze cyane, namwe bashimisha.
Yee, komera komera.
Ndabifuriza umwaka mushya muhire na Noheli nziza.
Yego twese di.
Wake to 6 a.m.
Time to work.
Let me make you come again.
Do it, yeah.
Keep it hush, hush, hush. Don't tell no one.
Undercover, Mr. Lover, yeah.
Got enough to turn you.
If you let me go, I'ma do you right. If you let me in, I won't let you out my sight. You're sweeter than a honeycomb. Girl, I wanna be the man to take you home. I will listen, tell me anything you like. Hope you keep your body running till the daylight.
Oh,
Radio Ijwi rya Amerika turasusuruka. Adresse yacu ni radio yacu @voanews.com.
Je nitwa Nsabimana Samuel nkabamba mu ntara ya Ruyigi mu gihugu cy'u Burundi. Nkaba nifuje gutasha kambere ngombye gutasha abakozi bose bo kuri radio Ijwi rya Amerika na cyane cyane abonza amazina kabari ari Edigwema hamwe na Thomas. Aba ntahije madame wanje kwa telefoni n'ibibondo byanje abantahije ishengero ry'Adventiste b'umunsi w'indwi mu Burundi ndetse no ku isi yose. Abangombye tasha kandi abagize korale ambasaderi yo mu Rwanda. Abantahije kandi uwitwa Ngireje Penali aba mu Ruyigi, Niyonzima Oscar aba mu Ruyigi, aho mvukiye Remi aba mu Ruyigi hamwe na Etienne aba mu Kirekura. Nkaba ntaje kandi nabo twitanye bose kuri lise Maranatha yo mu Kivoga. Aba ndabifurije indirimbo ivuga ngo hejuru mu kirere yaririmbwe na korale ambasaderi yo mu Rwanda.
Samuel we urakoze cyane.
Ego me.
Amahirwe umusumwe ngenda ho mu byuma bimwe biguruka mu kirere hejuru mu kirere
hejuru mu kirere hateye ubwoba haratinyitse nyamara haratangaje
mu kirere
agaragara gukomera kwisumba byose uwahagenze wese yaba umugabo bihamya n'ukuri
hejuru mu kirere
hejuru mu kirere hateye ubwoba haratinyitse nyamara haratangaje
mu kirere
nawe twabahagana isi habateye ubwoba nta busobanuro bushyitse bafite kubihaboneka aho hejuru hari isanzure ririgiraho rigarukira amaso y'ubuntu arareba kananirwa iburasirazuba n'iburengerazuba bisa kimwe ikasikasi ndetse n'ikusi ntibyoroshe gutandukanya
hejuru
mu kirere hateye ubwoba haratinyitse nyamara haratangaje hagaragara gukomera kwisumba byose uwahagenze wese yaba umugabo bihamya n'ukuri
hejuru mu kirere
hejuru mu kirere hateye ubwoba haratinyitse nyamara haratangaje nabi twabahanga bisi habateye ubwoba nta busobanuro bushyitse bafite kubihaboneka kwitegereza neza ho mu kirere ibicu tureba hejuru yabyo hateye ubwoba
hejuru ibicu tureba
uwiteka yahashashe urundi rwunge rw'ibicu nyamara no hejuru y'ibyo naho ahasasa ibindi
mu kirere
biguma bizerera mu gihe kimwe nyamara mu kindi gihe biguma hamwe bikituriza
ibicu tureba
urundi rwunge rw'ibicu nyamara no hejuru y'ibyo naho ahasasa ibindi
mu kirere
biguma bizerera mu gihe kimwe nyamara mu kindi gihe biguma hamwe bikituriza bijya hejuru aho indege zinyura naho hafite ahandi hejuru ndetse n'abahanga bisi ntibazi iherezo ryaho aho hejuru yo hejuru yo hejuru n'ibima niba isumba byose yicaye ahasumba hose mana y'icyubahiro
hejuru mu kirere
abera bazaguruka bahatumbagiye nibaza keneri ntege nibaza keneri ibyo kajuru
uwo munsi
nibwo bazahishurirwa amabanga yose basobanurirwe iby'imbaraga tureba mu kirere abera tuzaguruka tubatumbagire ntituzakenera intege ntituzakenera ibyo kajuru
uwo munsi
nibwo tuzahishurirwa amabanga yose dusobanurirwe iby'imbaraga tureba mu kirere abera bazaguruka bahatumbagire ntibazakenera intege ntibazakenera ibyo kajuru
uwo munsi
nibwo bazahishurirwa amabanga yose basobanurirwe iby'imbaraga tureba mu kirere abera tuzaguruka tuhatumbagire ntituzakenera intege ntituzakenera ibyo kajuru
uwo munsi
nibwo tuzahishurirwa amabanga yose dusobanurirwe iby'imbaraga tureba mu kirere.
Ikiganiro cy'umuziki turasusuruka ku ijwi rya Amerika. Adress radio yacu @voanews.com.
Ese murakoze nitwa Ndayisenga Daniel ndi mu karere ka Rusizi mu murenge wa Ngoyi ndashaka gutashya inshuti zanjye ziri mu Ngoyi cyane cyane David Ndayambaje nkatashya abana tubana muri groupe isoma Bibiliya bita CBSI nabo baba basengera mu itorero rya Anglican Church Bweyeye basuhuza abakristo ba Anglican Church Bweyeye basuhuza inshuti zanjye abana tuzanye mu Rwanda abo twabanye Uganda n'abandi zanzi ku izina rya Ndayisenga Daniel cyane cyane abari banze ku kazina ka kandida minisitiri abo twabanye cyane cyane ku Gisenyi aho twigaga ndagira ngo mbature indirimbo ya korari Hoziana bita tugumane mwami.
Nuko Daniel we urakoze.
Namwe murakoze cyane.
Mwami haleluya mwami tugumane
tugumane mwami haleluya mwami tugumane
wakoze byose uwo musaraba
tugumane mwami
Kukuwa rumucho uvu jingo Yarama
Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke. Adresse yacu ni radio yacu @voanews.com. Mutwohereze nimero za telefone zanyu, tuzabahamagara maze mutange ubutumwa bwanyu bwo gususurutsa abanyu, cyangwa se mutwandikire tuzabasomera uko buteye.
Ni twambara ubuteza kurege nimerewe mu mujyi wa Kigali ku Kacyiru. Ndasaba indirimbo yakize komeje bita Inuma. Abantu bize kwitura abakunzi ba VOA bose, byo mwihariko abanyamakuru batugezaho izi ndirimbo, nkayitura abaturanyi b'ikigo banjye, nkayitura abanyamakuru bafite radio bise akazimizo gitanga n'indirizi aribo Oscar Demetriyezi na Aramunsi Nkusi, kandi nkayitura n'inshuti zanjye zose tugenda muri segonderi na pirimeri ndetse n'abatugenda muri kaminuza. Nikire kandi n'abasomeri twese twese ihangane ibyiza biri imbere. Kandi uko niko murakoze.
Jean Claude we nawe urakoze cyane.
Inuma y'umuhanga n'ubushishozi, inuma y'umuhanga. kazi kwayo bamara kuitahura bakemera bagasingiza imana mutware wa roho iyo numa niyo nziza niyo twe twimitse bavuga indimi zose mu bihugu ibihumbi
rya Amerika. Nshuti zacu mwese uko mungana, ikiganiro dususuruke cy'uyu munsi kigejeje ku musozo. Ndabashimiye cyane, mugire wikendi nziza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi. Mbasigiye indirimbo The Storm Is Over Now ya R. Kelly, ariko uko yasubiwemo mu njyana ya reggae na Don Campbell. Gone.
all alone. Every now and then I felt like I would lose my mind. I've been racing for years and still no finish line. But then I climbed the hills and saw the mountains. I hollered help 'cause I was lost and I felt the strong wind. Heard a small voice saying the storm is over.
The storm is over now.
And I can see the sunshine.